kanau chida. Ugundiri bambi bato san viringa enda gaba kuma shingo patandi nam chipa. Kutengi zonzi rascal musaringa. Ndiri dangerous. Wicked and bad can dangerous. Shiri je mango my nini andi na kutangana si. My breaks eko ubirira. Dicha tokura inini kunge bounty killer. Dichi kenderera zimba nana nice killer. Zile mangoma yena news beginner. Skibiri zwangu wana nozi fila.
Shara jwali fama yengi waka tarisa. Waka tarisa. Tirish kunge marisa.
Isus tichijga. Huku mukati ni mapita. Tufata mabibi wana Mona Lisa.
Pachangoti imi ndi mazia.
Wicked and bad can dangerous. Shiri je mango maini andi na kutangana si.
Ukan say za yini ndosi ya yu wapende chesi.
Once again, tau ya zoroka dance. Once again, tau ya zotura chibani. Mayusaka na maranzi. Otitambise mkana matipa chanzi. Nightlife skunge katsi. Deni wa mrasta ane magazi. Ah, oh. And it don't look manya. And it will look manya.
Dangerous. Wicked and bad can dangerous. Shiri je mango my nini andi na good.
Seko ubirira. Dicha tokura inini kunge bounty killer. Dichi kenderera zimba nana nice killer.
Zile mangoma yena news beginner. Skibiri zwangu wana nozi fila.
Shara jwali fama yengi waka tarisa. Waka tarisa. Tirish kunge marisa.
Isus tichijga. Huku mukati ni mapita. Tufata mabibi wana Mona Lisa.
Pachangoti imi ndi mazia.
Dangerous.
Wicked and bad can dangerous.
Shiri je mango my nini andi na kutangana si.
Ukan say za yini ndosi ya yu wapende chesi.
Once again, tau ya zoroka dance. Once again, tau ya zotura chibanzi.
Mayusaka na maranzi. Otitambise mkana matipa chanzi. Nightlife skunge katsi.